Bridgie.
Ni kama kalaine, kama gani zaine. Kati mwanga mumaenda fuso limauti. Tima ukundi zuza, kawa ikundi pesa. God is sungo funa kundi taisa inetoi. Of course itashoka kuzali. Goma beti matanta mbili,
take up a pressure. Uripo wake a true love never end and it a choka kutali. No reverse. My promise to you, baby, sindita kuliza. Wakazo enda enda love, sindita kulita. Wela timange umu singati nekta ndikola. Kuliko seli mozi chikondi sichiza flopa. Mesa sichiza boa kukukonda mpaka ifa. No, sindiza topa, yeah, sindiza konja. Mama vudwa ndita ima pai wendi na saina. Utakala nawe.
Don't you say? Choka kusali, goma beti matanta mbili, hey. Dia uniuze tisa nafika patali.